guddiga doorashooyinka qaran ayaa ku sugan magaalada Kismaayo oo ay shalay gaareen, waxaana guddigaasi uu wehelinayay guddoomiyaha guddiga doorashada Soomaaliya ay u joogaan magaalada Kismaayo in loo gudbiyo xubnaha aqalka sare uga mid noqon doona maamulka Jubbaland. Waxaa la filayaa in maanta ay kulamo la qaataan madaxda maamulka Jubbaland guddigaasi. Wariyaha V O A ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan Kismaayo nooga soo diray.
Wafdigan uu hogaaminayay guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal maxamed xasan cirro ayaa markii ay soo gaareen magaalada Kismaayo kadib waxa ay kulamo goonigooniya la qaateen mas-uuliyiinta guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo sidoo kale madaxweynaha Jubbaland axmed maxamed islaam. Waxaa sidoo kale lagu wadaa in ay kulamo la qaataan qaybaha kala duwan ee bulshada, iyadoo la filayo in dhowaan doorashada baarlamaanka aqalka sare ay ka dhacdo Jubbaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo. waxaana soconaya diyaargarowga loogu jiro qabashada doorashadaasi. Siyaad Maxamed Mursal, guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee dowlad goboleedka Jubbaland, ayaa ugu horeyn soo dhaweeyay wafdigan uu hogaaminayay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal.
Maxamed Cirro iyo wafdiga la socda ee nooga yimid Muqdisho waana soo dhaweeyeena guddoomiye ku soo dhawaada Kismaayo. Dadka halka fadhiya waa guddigii doorashooyinka ee seat Jubbaland oo aray xabada ka maqnayn dhammaystiran. Insha allah waxaan rajaynaynaa intii hadda noo qabsoonteena malaha meelaha kaa socoteen in badanna waxaan ku ogaday xiriirna khadka oo kaga sheekaysanay. Wixii noo dhimanna waa isla ogaan doonaa guddoomiye soo dhawow ku soo dhawaada magaaladiinnii iyo statekiinnii Jubbaland ku soo dhawaada shaqadii doorashada oo aan nala ogaan doontaan insha allahu tacaala. Intaasaa muhiimadda ah.
guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal maxamed xasan cirro ayaa ka mahad celiyay soo dhaweynta loo sameeyey, isagoona sheegay in ay kormeeri doonaan dhammaanba goobaha lagu qabanayo doorashooyinka.
waa ku faraxsanahay inaan idiin dhimaadno annagoo og inay xilli aada u muhiima tahay, muhiim u tahay wadanka, ay muhiim u tahay doorashada. annagoo dareemaynaa in tareenkii doorashadu albaabadiisu ay dhaqso u furmayaan una dhaqaaqayo, idinkuna aad u tihiin udub dhexaadkii fulinayay doorashada. marka waan ku faraxsanahay inaan idiin imaadno hawsha wax idinkala ogaano. idinkoo ah hal tiim wada shaqaynaya, doorasho wada qabanaya, ummadda Soomaaliyeed iyo gaar ahaan ummadda reer Jubbaland-na ay aada idiin eegayaan, inagoo dhanna ay Soomaalidu ina wada eegayso. waanad mahadsantihiin soo dhaweyntiinna, waana ku faraxsannahay inaan idiin imaadno.
Jubbaland ayaa u diyaar garowday qabashada doorashada baarlamaanka aqalka sare iyo aqalka hoose, iyadoona haatan diyaargarow aada u xoogan uu ka soconaya magaalada. inkastoo la diyaariyay goobihii lagu qaban lahaa doorashooyinka, haddana waxaa muuqanaya dib u dhac marka loo eego xilligii loo asteeyey oo ah 25-ka bishan aynu ku guda jirno. waxaana haatan soconaya diyaarinta iyo gudbinta liiska magacyada musharaxiinta u tartamaya baarlamaanka aqalka sare ee dalka, iyadoona aada loo adkeeyey ammaanka guud ee goobaha doorashooyinka ay ka dhici doonaan ee magaalada Kismaayo. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.